mama. Chuku chuku, chiki chaka chuku chuku. Chuku chuku, chiki chaka chuku chuku. Tulipitia kiangazi, kipindi kigumu sana, tuyasahau yote. Tulipambana kuchapa kazi, tena kwa tabu sana, leo tuvune sote. Maua shanza chanua, chakula tungoje kupakua. Hayawi hayawi yamekua, beba shuka chia kitanda, tujimwage sote. Tuamshe walolala leo, waje uwanjani tusakate ngoma.
Tanga bai koko, Dar es Salaam koko, Arusha bai koko, na Moshi koko, Mombasa bai koko, Zanzibari koko, na Mwanza bai koko, Mtwara koko.
Tunajimwaga mixa mikogo haiwe. Sisubiri mpaka uambiwe, hadi uambiwe wewe. Goma lipo uwanjani, inuka tucheze.
Andika banua, anika anua, nimeleta maua, tushereke. Andika banua, anika anua, nimeleta maua, tushereke.
Tuamshe walolala leo, waje uwanjani tusakate ngoma.
Tanga bai koko, Dar es Salaam koko, Arusha bai koko, na Moshi koko, Mombasa bai koko, Zanzibari koko, na Mwanza bai koko, Mtwara koko.
Le 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 le.